Ajá. Aló.
Kazi ni chizi, nyumbani baba. Na kama namba, ni namba namba tasa. Ali ni mbizi, angani mpawa. Oh oh, ikesi shakwa ngumu. Papa 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 pa za kichwa. Kumbuka kumpaka liyo sura ya baba. Ta 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 katisha. Kumbuka kupasa liyo wahonge. Wangapa metupenda, mondoka jerudi. We live once, tukiondoka turudi. Watoto
ombe,
ombe.
Watoto,
watoto
ombe,
ombe.
Watoto.
Aha.
Not a boy, but spit a word of us. It's a boy, shit, nigga.
Bumbugla.
Yeah. Ajiangazi bibi mchuma unaondoka. Fumbiri makeup imemtoka. Kalewa kazima wenzake umeondoka. Oho, issue ya kwa deep. Apo vipi, apo sawa, laki si pesa. Asara roo, unachotaka nataka. Wangapo metupenda, umeondoka jerudi. We leave once, tukiondoka turudi. Watoto
ombe,
ombe.
Watoto,
watoto
ombe.